Christ music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza nafura, nitaimba na kucheza, na kucheza. Washa mishuma, weka keki juu ya meza. Ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa. Aki mwana mkwete, aja na dumu la maji na sije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nyogi pombe leo talewa, ni wape shombe walochelewa. Zikini panda monde nitapepewa, pembe la ngombe au malewa. Ila usifoge kusema asante baba na mama, mulu kukuza ukakua. Nakupa na keki kwa wema, kulinde baba taka post, poso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday. Taka post.